Farafina kelentonba ka jamakulu nyema Musa Faki Mahamed ye Farafina ya dibima doja Farafina jamana be la jale ka tomba nyemro ka la jeba dam nanena sibridon Farafina kono jatige wale beka anga jamana dotien fanga chama yeli mununte saria sumba kono luchara ani anga deseka okosuru kele ojelendo kasoro kalata ukera ukasaria balia hake ufe gelea juguya sababu ye ayo kolosi ayo wele bla pana Senegal ma aka hakili tigia sara nyini